Ningekuona mabawa niruke mpaka juu, isingeleta matokeo yoyote. Hizi ni rehema zako tu, wema na neema umenipendelea. Hata ningekuona mabawa niruke mpaka juu, isingeleta matokeo yoyote. Hizi ni rehema zako tu, wema na neema umenipendelea.
Wako ninaishi, wako ninaenda, Baba umenipa uhai wako.
Oh, Ariadi na hana waya. Lift your hands.
It's not my effort.
It's not my effort. Oh, na, 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 na. Pambana hata kidogo. Ay 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 ay. Huduma hii umenipa ni rehema zako tu. Rehema nane. Shangri Mungu kwa makofi le. Aliyekupendelea.